best melody. Mapafu ya mbwa
Taladiusa
Danga usitume message ile umbe wangu yupo
JM on the track
Lokutwa zima yupo na mimi atakata kuniacha Sa usitume message ile baba mtu yupo Lokutwa zima yupo na mimi atakata kuniacha Chumba, situme message leo mume wangu yupo Leo kutwa nzima yupo na mimi hata kifuniacha Leo yupo ufu waendi kazini Kwa hiyo anataka shide na mimi Simu mda ote ipo kononi Mara cheze gemu mara katuni Basu situme message baba utaribu gali wangu Nivumilie kwa leo, takucheki danga langu Nitakucheki mwenyewe Nikipata nafasi nilewe Nitakucheki mwenyewe Nikipata nafasi nielewe Nitakucheki mwenyewe Nikipata nafasi nielewe Nitakucheki mwenyewe Nikipata nafasi nielewe
Najua ulipanga tuonane lakini tashindikana Mambo magumu ku yo mwenye bari amebana Apenyewe kaenda bafuni tu Yani anarudi suni tu Mimi leo niko rojo Yani furuvi bweka tu Mara yuko insta
Mara tiktok
Na we ona nitisha
Itaku blow
Unataka utume picha
Tulizoji snap
Unajizi madata
Basu situme message baba utaribu gali wangu Nivumilie kwa leo takucheki danga langu
Nitakucheki mwenyewe
Nitakucheki mwenyewe Nikipata nafasi nyerewe Nitakucheki mwenyewe Nikipata nafasi nyerewe
Kwanza mariadimu mariadimu Saga 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 mariadimu mariadimu Saga 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 minagubika Minagubua wanangu minagubika Minagubua
Tamina safili kwa rekia singo
Oya kuhimirikea
Kuhimirikea
Meradirikea
Meradirikea
Napata ujaro Mbaoni kuhimirikea
Yeye mbaba I'm London boy Is deep with Jamie I will be the devil Selling me IT money brown I will be ninja jump in a boo
Nitakucheki mwenyewe
Chuma Noma Sana Anoma sana I respect you brother Da Vinci
Nitakucheki mwenyewe
Yomusalimia Montana Montana Go Mr. Potion I'm a worker I'm proud of Ninja Mizuna Kacha
Ajayemwe Ubishi umenipata mwenye ubishi Hakuna ubishi bila ubishi